ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh, ngingusibonelo Phithi Ngema ongumlomo kaBenedimet we-Christian Networks. Uma izimo zisicathamela ukukhiqiza esinye salezo yivunguvungu kanye eyisuke zisho ukusichitha zisiqede nya, kuye kube sengathi hlehlehle imizwa yenhliziyo yethu nayivunguza kunye nazo ukuze yenze izinto zedlulele. Suke uqaphele lokho. UNkulunkulu unendlela yokuhlekisa. Ekuseni ebengilungisela ngalo le nkulumo, bengibhene simo esimanzonzo ebesisho ukuqhobozela iministry yethu, futhi ncimishi njengawe imizwa yenhliziyo yami yenza izinto zibukeke zingokudlangile. Ngingumholi, ngiwumuntu bonke abantu ababheke kuye uma izinto seyiqina satshe. Ngiwumuntu ongamele kubolwa kukholo ntenge. Ingcindezi isuke ithi ngila ngalo mzuzu, kodwa ngiyazi ngibile kuleso simo naphambilini. Kunesibhalo esingamandla nodondolo lwami eyikhathini enjalo kanye, Joshua 1:9. Anguyalile na, qina umisibindi, ungesabe, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma aphi lapho uyakhona. Ngamazwi lawa alethwa kuJoshua emva nje kokushona kaMose esikhathini lakhona okwakumele athathe khona induku yokuhola isizwe sika-Israyeli alizimpi emva kwezimpi, ukuze azuzizwe uNkulunkulu alethembisile ku-Abraham kumakhulukhulu eminyaka edlule. Kwakuyisikhathi esesabekayo, futhi kuleso sikhathi kuba nemizwa emibili ezama ukusilawula, ukwesaba nokuntenga. Yeka ingxube evange engawushevu mase seyihlangene le zinto zombili. Ukwesaba yilokho kanye esiba nakho, kodwa umntenga lo muzwa kanye okuqhaqhazela uma izinto engasahlangani ngendlela ebesihlele ngayo, futhi esuke siyethemba. Kuvese kufane nefu lo maskito lisincinza umzimba wonke elichitha ukuthemba kwethu kuNkulunkulu. Kulokho kanye lalela sihlobo sami, qina uma isibindi. Kanjani? Ngani? Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma aphi lapho uyakhona. Ukuyithwala devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli-fresh.